heart, you know. Guardian angel talking about protection, some father God, you know. And you're Vicky, let him up.
Vicky, fun.
So that's an away way. That's who I'm not doing, I'm my son. So that's an away way. Nico, sawa, sawa. So that's an away way.
Safina we, wangu mtima unabumujika na we. Natamani chukukamata selfie ni post ili watu wajue niko sambamba na wewe. Safina we, wangu mtima unabumujika na we. Natamani chukukamata selfie ni post ili watu wajue ya niko sambamba na we. Mi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing ni kazi mbukea, niko sawa. Maombi uliasikia, milango kanifungulia isoma. Blessing ni kazi pokea, niko sawa sawa.
Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko sadakta na wewe, niko sawa sawa.
Niko sadakta, kwako tundo minadati. Kile natisha minapata, hile mizuna waskata. Kwako tamka makasata, niko sawa. Niko sadakta, kwako tundo minadata. Kile natisha minapata, hile mizuna waskata. Kwako tamka makasata, niko sawa sawa.
Mi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing ni kazi pokea, niko sawa. Maombi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing ni kazi pokea, niko sawa sawa.
Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa.
Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko sadakta na wewe, niko sawa sawa.
Niko sadakta walo ni cheki kwenye street wanajua. Niko sadakta walo ni cheki kwenye slam wanajua. Kwenye sel wana, wana shanga. Niko sadakta nilo wa wamba pakulala wanachua. Wamba unainua, kama uliniinua. Na uto wainua, wawe sadakta, wawe sawa sawa.
Niko sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko sadakta na wewe, niko sawa sawa.
Production.